another one problem. And that beat it.
This must be Cyrus.
Pangala.
Kana mazina kakuzini somo kuruna umuta.
Pangala.
That beat Cyrus from Goma to Kitaida Buta.
Pangala.
Some loss, some of Sava Yoko, some Kana mazina, some loss.
Pangala.
Some boss, some Kaka Munaku Tweka to leave a bossy. Gana mazina mayaka tuzina panga, tuzina mama nyara, tuzina mama tera, tuzina kwa ukere ni tuwe changa, tuzina kenchima ni tuwe gonza. Na iwe kwa tamu gongo, kwa tamu tuwe kwa takifuwa, yeah. Maguru kanyweze chancha muka, chancha chozi niniwe panka. Panga, panga, panga la, tuzina mazina gakampala, tuzina kwechwa, tuzina kunyumirwa. Now dies, tukagabatiza mabara.
Pangala.
Zina,
sama zina,
zina, zina,
pangala,
zina, zina,
yeah, yeah. Feel the vibing, give me the vibing, shake your body,
your body,
when your body, feel your vibing, boom your body, yeah, yeah. Hata kutuye wetuke kipara, haba raba zina wazina ni bapara. First and furious, wali serious. Kangala stocks, wali toughest. I love the way they do, they do. They do, they do. I love the way they pan, they pan. They pan pan the beat.
Panga, panga, pangala. Tuzina mazina gakampala. Tuzina kwechwa, tuzina kunyumirwa. Now dies, tukagabatiza mabara.
Pangala.
Zina,
sama zina.
Zina, zina.
Pangala.
Zina, zina.
Tulikiria mbali fake, nenu dansi njeke nkakulia keke.
Tulikiria mbali fake, nenu dansi njeke nkakulia keke.
Na iwe kwa tamu gongo, kwa tamu tuwe kwa takifuwa, yeah. Maguru kanyweze chancha muka, chancha chozi niniwe panka. Panga, panga, panga la. Tuzina mazina gakampala, tuzina kwechwa, tuzina kunyumirwa. Now dies, tukagabatiza mabara.
Pangala.
Zina,
sama zina.
Zina.